Zion lapha kimi bazalwane. And take you on a journey. Ngikukhombisa ukuthi bengikuphi nalo uNkulunkulu. Wena wethe Jesu ke.
Oh,